wawuyeshayingoma ma useusho kanje nisize nkosi yami ningaseliwanje mpila nabo nisize nkosi yami ningaseli ngizosibangeli Yatumi monto isesiyahamba thina.